waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali hadalka pauline hanson ee ku saabsanaa caruurta qabta xanuunka oo t simka loo yaqaano ayaa si xoog leh uga caraysiisay siyaasiyiin ka kala tirsan xisbiyo kala duwan xildhibaanad emma huuser oo laybarka ka tirsan oo wiilkeeda oo toban jira uu qaba xanuunka hadalkani wuxuu u ahaa mid si gaara iyada qoyskeeda u taabtay fariintan ayayna u dirtay dhammaan caruurta qabta xanuunka otisimka ee australia xataa maalinta xaaladdu kugu adag tahay marka aad caraysan tahay marka aad xanuunkan ka caraysan tahay iyo naafanimada aad qabto marka saasoo ay tahay weli waad ka fiican tahay maalinta pauline hanson ay iyadu ugu fiican tahay aadan baan oo greenka ka tirsan ayaa ku tilmaamay hadalka senatared hanson mid nacayb ah oo foolxumo ah oo sharaf dhac ah
having children in schools who have special needs isn't just important that those children are able to attend those schools it's good for the other kids in the classroom
haddaad leedahay caruur baahi gaara qabta ama xanuunna qabta muhiim ma aha oo keliya inay iskuulka dhigtaan ee xataa waxay u fiican tahay caruurta kale ee fasalka la dhigta oo ka baranaya in haddaynu nahay bulsho ilbaxa haddii kala duwanaansho uu jiro waa inaannu aqbalno oo u dabaaldegno kala duwanaanshahaas sababtoo ah taas ayaa ata naga dhigaysa bulsho hagaagsan dadkaas ayaa jawaaba ka bixinayay hadal maalmo ka hor ka soo yeeray hogaamiyaha One Nation
where they have a disability or where they are autistic that it is taking up the teacher's time consider the impact that is having on
haday naafa yihiin ama autism ay qabaan waqti badan ayay kaga qaadanayaan macallimiinta marka ha la fiiriyo saamaynta ay ku yeelan karto caruurta kale ee fasalka ay wada dhigtaan madaxa wacyigelinta xanuunka otisimka ee australia nicole richardson ayaa sheegtay in fikradda ah in caruurta otisimka qaba laga saaro fasallada caruurta kale ay dhigtaan inay tahay mid khaldan waxay sheegtay in cilmi baaritaano ay sameeyeen ay taas mid aad uga duwan ka soo baxday
the best place for children with special needs is in their community in their local school and we need to support them accordingly
halka ugu fiican caruurta naafada ah waa inay bulshadooda ku dhex jiraan waana inay sida caruurta kale u dhigtaan waana intaas lagu taageero senator hanson ayaan iyadu ka noqonayn hadalkeedii
look at the problem that we may have that we do have there are different grades of autism
fiiri dhibaatooyinkana haysta iyo kuwa iman kara waxaa jira dhowr heer oo kala duwan oo autismku uu u kala baxo waxay diiday inay raalligelin siiso dadka xanuunka autismka qaba oo hadalkeedu dhaawacay dadkaas ayaa waxaa ka mid ah ben carbonaro oo iskuulka caadiga ka baxay kadibna waxbarasho sare galay oo ka qaatay shahaadada suxufanimada isagoo qaba cudurka autismka
upset and frustrated because those of us on the autism spectrum all we want is inclusion and acceptance within the wider society
waan ka carooday sababtoo ah dadkeena qaba autismka waxa kaliya ee aanu doonayno waa in nala aqbalo oo aan bulshadeena qayb ka noqono amy smith oo digriiga ku qaadatay naafanimada iyo waxbarashada loo dhan yahay ayaa sheegtay inaysan aaminsanayn in jaamacad ay ka bixi lahayd haddii ardada caadiga fasallada ay dhigtaan laga saari lahaa
that the ability to mix with non-autistic children from as young an age as possible can actually help them apply a lot of what they learn in the therapy
awoodda aan u helay inaan ku dhex jiro caruur kale oo aan autismka qabin intaanu yaryarayn waxay iga caawisay inaan fuliyo oo ku dhaqno wixii dhakhaatiirtu noo sheegtay taas waxaa dheer inay taasi faa'iido u tahay caruur badan oo aan naafo qabin iyagu waxay baranayaan inay la shaqeeyaan dadka kala duwan mustaqbalka waxay sheegtay inay jeclaan lahayd inay aragto wacyigelin dheeraada iyo aqbalaad la siiyo dadka qaba xanuunka autismka
we are different We're not defective, though.
Dadka waan ka duwanahay, laakiin kama liidano.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.